your trunk.
Cheza locusa, masango milo. Sio kama mistaki, ila naona gani uwaki. Mama kunichana inichana I say, nikaona ni achengazi. Sio kama mistaki, ila naona gani uwaki. Mama kunichana inichana I say, nikaona ni achengazi. Sanyanera, msera, kiwa bachela kunara. Yanera, msera, kiwa bachela kunara. Yanera, msera, kiwa bachela kunara. Yanera, msera, kiwa bachela kunara. Aina su, na susa, 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 aina su.
Daddy V, nizamu ya kwako, Daddy V, cheza una susa, Daddy V, nizamu ya kwako, Daddy V, cheza una susa, Daddy V, Trunipiga malu,
in your trunk.
Bachela kunara, yanera, msera, kiwa bachela kunara, yanera, msera, kiwa bachela kunara, yanera, msera, kiwa bachela kunara.
Aina su, nasusa, aina su, nasusa, aina su, nasusa, aina su, nasusa,
aina su, nasusa,
aina su, nasusa,
aina su, nasusa,
aina su.
Your trunk.